Kusi yoke mbateke mulimo mimi sija kudana mururoto yogere nejenda zali wevyo vyachi kanto kirechi mucha songa tulioke tuwaye ngonziramu kakati wenkubuzo nziramu kiko sija wukaka chikucholina bobo nziramu ntekeze vintu echo siche ndikuru ansonga vintu vyofuna muntu yo Ikenda nokola nozao Chikajive mikwano ufungo Uchawa nofuna tomulala Chebaba bangera norugero Ancho kakasache nukwatabanyi Iso soli watafana vao Atuka kukule rengete Beji uso kuchitangamba Chobula muwebu kakamazima Ila kwa chiwaka nyotule wamu Yoke nchisokole mchivondo Tulioke tulavo ya sinze Gono mpole rezo vanimba Omula kuchamu wendo mzivu Elivuli chitonde chisa Chokola wanga tuwe kuminyo Ejizo kukuja mubiri Katuku vana vokwe mchisa Otwala koku mnyake juweze Kandala misere vili wo Ndeiri jetu fango bukini sekwa Kwa mungu mungu kusa Ulisi konde kona Kunsichi mera kona kwekendeleza Kukula mungu linga katala Nolwe chocholi na kuwe kumwenyo Kukula tuteko kumyake juweze Kusana weba zinyo katona Banja batukute kongo msarwa Katikwe tomote vya kenda Kandala bataba batima Obama baby tiwa balina Eta walinga waba inzo kanga Mcho kufa kusingo kunyagwa Baby ziwa kumwe vieta misa Eseno noji chao femu Tunuli rola baba jivamu Kanawe ya wawa kutesa gazi Rusi ya limu kaka mfondo Oboyo wechi tiwa tiwa Kasito serengete ye italimwa Enge bitiwa vyo vituso kufumwa Eto keribali chali kumukoko Olirwa nilira nyo utagwa Nobula mundo we usano kuma Usana tuwe wale nye chivulia Goba msala zongo msava Katonda chomu soko msava Nobula mwoche chimoko visoka Noryoko saba yebye virala Chichama zima Singa Tawari kwejo funamu magombe Mewo firambo kakobu zivu Mentana nevaji unda makero Umwa kunga mola muya singa Erano muendo kwa valyo ya valibwa Tema sekere la baba futa Averu mnyo kulianga linao oli mugagga mufundu kyokka weriisa nantulamba obutagwa n'emicungwa obucungwa ogizira okitwala n'essukali takulwa okukola ng'obutta okuzibya n'otuukamu okulya ng'olya bubi nyanga bulwala ofa bufi anti mulamu bw'otobaana bukumi wabula ate nze neebazannyo katonda ebbanga lyandese nga ntunula ab'emikwano sibala bonna baserengese yekaganga abalala bawadde ebintu kyokka nabirengako ng'agenda siri mukakatiibwa kyokka eddala lye nnimu nze nsiima kaba akasaati nkagula so nga n'abantu ba waka tebajuze nga njagadde akanyama era nsobola bulungi nkagula yadde ng'akamotoka sirina kyokka buli wemba njagadde ngenda kanfunenga ku ebyo ebitono kyokka nga ndi mulamu kyekisabwa labirako mulwadde alwadde ngalyawo kukitanda akokya buli lwalu mwana akaaba yeekomba kamunyeera katono ezise zibaawo eyemabega abantu banyagwanga ebintu n'ennyumba wasula n'ekubibwa katonda gwe yakuuma atunula n'abamu baagwa naddambintu omuntu eyakuuma obukunya kakati yakuyitako ng'osirika juzi nayitako eyesemuko luwero n'ebitundu ebirala olutalo lwe lwazise nnyo ebyalo abantu abadduka bakomyewo wonna waali wazisenga matongo kakati wakubyeko abantu katonda beeyakuuma bameze era bakola kufa bezeewo atwala kasitakuleekawo ng'otunula buli kyasaba ng'owaayo okusinga lwasika ng'obisika tiwa omunyiza atolama bangi abatufuddeko mukutemulwa omulala tafaana ku bintu abaanoonya bulamu bw'obwewo ababbi banyaze nnyo abantu kyokka osaba nga kimu kyakulekwa manya bw'atakutosaawo osinga naluli mu mbeera naye okukutuka ng'akasolo osiikira lumu nga kataala ebyobugagga byo ng'obireka ne baserengesa mu magombe emmaali gy'olese ng'egabanwa n'abadde takuwa ng'agabana oba gwe ng'okyaliwo ng'okyalya osaana weebaze nnyo katonda anyanga ayagadde tozibya nemwoba mu biro beebuziba yonna okwenda bw'otuukamuokufaana okaaba kwerimbamu omugwanga otunula oba okuumira okutwanga obwewo bw'otuukamu okufa ng'olwana kaate oyagala ofuna oya kumula Pinje vitu tupaku mkwakanya Vitu vira mfuvenje Moto kapule chite siva Kapo imbole misinde mizivu Newe kawaka kari torama Chintu chora vange changu Takisi mora vange duma Jifemu wachileye kuleka Noku wakatele vendima Kutwagala kutuka mbwangu Kwe gwatoma nyoya onawo Obuku wanechi waka maguru Okusale kubongo sina Newe baze bula mumateka Tosana kusala na simo Anti ofira we matege masima Enkabye ye wala ye karunga Bekanga kwetu kango tunona Abo motiva bamo kumwenya Baba mungu mubali mkufesa Senga mateka kechisa o gagaya Obulamu bobu mamu kwa fera Abasa o mkumo gila vula Na yukwe nobi waka nyororo kichi Amazi moga fumba kukunwa Mkose na mpipango nyobunyi Okukube kisonga kante Obanga kweye tukango tunula Kukumira Ino tulinde linde kumbu munacha Weruta vechivu kwe kulemwa Ovo msayo kumukwa mubili Sonda wogo mututa mangu Wajiri wajiri ngalieri Najine misuje jitamye chitaro Webuja weyuneri haba kuku Wonota bangole tamanda Tunyokeze zimwele lituka Olongole sovulemu Orusi muno kwe kufango tunula Asiko vula mulu amazima Golichota samu kono na kuwela Ogula mwe bukaka amazima Tusana te walenye chivulia te kumenga